ndabaramukije bene data murakomeye nejejwe yuko mwaje gufatikanya nanje kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Ibitabo by'inshusho n'iby'amabande bitangwa na Language Recordings International. Ngaho nimutore igitabo gifite ishusho y'ibihogo mwumve ukuntu abana b'Isiraeli banesheje abanzi babo. Turebe ishusho ya mbere. Abana b'Isiraeli ntibagiraga igihugu cyabo, bahoraga bazerera mu butayu nk'intama zizimiye. Bayowe na Mose kugeza ubwo yageze igihe cyo gusaza. Rwatoranije umuntu umwe w'umusore witwaga Yoshua kugira ngo abayobore. Umunsi umwe ubwoko bwitwa Abamaleki basohotse kugira ngo barwane n'Abisirayeli. Mose abwira Yoshua, toranya abantu kugira ngo ejo bazorwane n'Abamaleki. Ejo nzozamuka ku musozi w'Imana kandi nzaba mfite irya nkoni y'Imana mu kuboko kwanje. Nuko Yoshua akora uko Mose yamubwiye. Mose na Aroni na Huri bazamuka umusozi nk'uko Mose yari abivuze. Mose yazamuraga amaboko Abisirayeli bakanesha, kandi yamanura amaboko Abamaleki nabo bakanesha. Kubera yuko Mose yari azamuye amaboko ibihe birebire araruha, nuko Aroni na Huri bazaniwe kugira ngo Mose yicareho. Nuko Aroni azamura ukuboko kumwe na Huri azamura ukundi, babigenza gutyo kugeza izuba rirenze. Yoshua n'ingabo ze banesha Abamaleki.